There is no other name given among men.
TrendyThieves.com.
Must be saved except through Jesus Christ, He whom God has raised, for the whole world to be saved through Him. Hallelujah.
Adighi chọta anyị nwere n'eluigwe. Adighi chọta anyị nwere n'eluwa. Adighi chọta anyị nwere n'ala mmụọ. Ewo, ma ọ bụ oge, onye na-edu anyị je. Ma ọ bụ oge, nke bụ Jesus Christ.
God, the Maker. Our Father, the Master of the whole universe, we bow for you.
Adighi chọta anyị nwere n'eluigwe. Adighi chọta anyị nwere n'eluwa. Adighi chọta anyị nwere n'ala mmụọ. Ewo, ma ọ bụ oge, onye na-edu anyị je. Ma ọ bụ oge, nke bụ Jesus Christ.
We decrease that you might increase. He that speaketh with your voice like a heavy thunder, and the earth trembles. O Jehovah, it is you who made the earth with the pillars best known to you. Hallelujah.
Chukwu, anyị nwere olileanya na nkwa gị ga-emezu n'elu isi anyị. Bịanụ menụ kụwa hụta ọlụ ebube gị n'ime anyị. Bekụwa hụta ọlụ ebube gị ka ha ghara ịhụta anyị. N'ihi gịnị onye ji gị jikwa n'ihe? Ọkwa gị bụ nwanne otu onye, isi ike ndụmụwo. Oke mmiri na-egbu ogbe, ọkwa gị bụ chete dynamite. Dynamite dị gị irisi ibe na-eche ndụmọ. Onye nzọpụta nke ụwa ya agbakwụrụ zuru ike. Aṅụrụ ndụle.
He who heavens of heaven could not contain, you made the world and decided how large it would be. The greatest physician ever made before man. The faithfuls reborn. Your Excellency, sir, we bow before you. Amen.
Anu Lord beza nye kwere, nadi hijaza nye male, ine kubya male. Bonyi rona chandu muo, gosi ankari ni inobu giji nundu muo. Makanuwe pucho la yaka, beza pisi ni tebuli anelu. Nungwa nungkuro bianyi ye, nungye zopo tagi kambuo, kankuro bianyi ngoria.
Ay, ay, ay. anyi bu so chale segi nezio mume ya ni enyo so kaga tu kwasira anyi obi ke ti ware ti wa e na ke gwe pya le gwe pya kai ji na ro no ge papa e anyi segi chuku o ge ngo si eru pa lo so e bia no lo ro na nyo lo di ki sa no bo lo ge na mbu o bia kwa no me kwa no ko wa mara na e were gi chuku
Thou who made disease and gave it bound, though it may cause, though it may roar, though there may be waves and winds, but it shall not cross the bound which thou hast given to it. Everlasting King of Glory, no beginning will be the end of our love for you.
Amen.
More music on trendybeats.com.